Erayga Anzac ayaa u taagan ciidankii ka socday labada waddan Australia iyo New Zealand ee ka qayb galay dagaalkii koowaad ee adduunka kaasoo qarxay 1914. Balse dabaaldega maalinka Anzac Day-da la yiraahdo ayaa intaasi haatan ka sii ballaadhay iyada oo haatan sanad walba 25 bisha Abriil la xuso dhammaan dadkii u soo halgamay labada waddan laga soo bilaabo bilowgii dagaalkii koowaad ee adduunka iyo dagaaladii ka dambeeyey kuwaasoo baalka dahabka ka galay taariikhda labada waddan. Haddaynu dib u milicsano taariikhda ciidanka Anzaga, waxa ay ahayd bishii Agosto 1914 markii uu qarxay dagaalkii koowaad ee adduunka kaasoo labada waddan Australia iyo New Zealand ka dhigay ciidamadooda in iyaga oo wada socda ay ku biiraan safka dalka Britain ay hoggaaminayso iyagoo ka soo horjeeda awooddii loo yaqaanay awoodda dhexe ayna ka mid ahaayeen wadamada Jarmalka, boqortooyadii Cusmaaniyada, Hungary iyo Bulgaria. Dadka ka qayb qaatay dagaaladaas ayaa waxaa ka mid ahaa dadka ka soo jeeda Aboriginalka iyo Islanderka, iyagoo tirada sida rasmiga haatan loo hayana ay tahay 420,000, ayna isu diiwaangeliyeen in ay u shaqeeyaan si iska wax u qabsiga. Professor Edmund Chew oo iska wax u qabso ooga hawlgala Museumka Chinese ee Melbourne ayaa sheegay in waqtigaasi ay jirtay qaab takoorida dhanka isdiiwaangelinta ciidanka.
There was a Defence Act which actually exempted people of non-European ancestry from joining the armed forces.
Markaas waxaa jiray xeer ciidan oo u diidaya dadka aan ka soo jeedin asal ahaan reer Yurub in ay ku soo biiraan ciidanka. Sidaa darteed waa inaad ka soo jeedo reer Yurub si aad markaasi ugu biirto ciidanka. Balse dadkii Shiinaha ka soo jeeda, ayuu yidhi professorku ee ku biiray ciidanka, arrintaasi ma ayna dhagaysanin ee ciidanka ayay iska diiwaangeliyeen, ayuu yidhi. Intaa la og yahay sida uu sheegay Professor Edmund, dadka asalkoodu ka soo jeedo Shiinaha ee ciidanka ku biiray tira ahaan waxa ay gaadhayaan 217 nin, kuwaas oo ka qayb galeen dagaalkii koowaad ee adduunka. Sida uu professorku sheegay, saraakiisha caafimaadka ayaa sabab u ahayd in waddaniyiintaasi ay ka qayb galaan halganka waddankooda Australia.
In those days, the final decision rests with the medical officer examining the applicant. And a lot of medical officers...
Maalmahaas iyaga ah, ayuu yidhi, go'aanka ugu dambeeya waxaa iska lahaa saraakiisha caafimaad, iyaga oo dadka isdiiwaan gelinaya caafimaad ahaan u baadhi jireen in badan oo saraakiishaasi ka mid ahayd, ayuu yidhi professorku, ma ayna fulin jirin arrimaha ku saabsan dadka in loo diido inay ka qayb galaan ciidanka. Waxa ayna dhihi jireen, haddaad rabto inaad ku biirto tahayna qof caafimaad qaba, waad ku biiri kartaa ciidanka. Madaxa qaranka ee kulanka dagaalyahanadii hore ee Aboriginalka iyo dadka Islanderka ah, Gary Oakley, ayaa sheegay in tira badan oo Indigenouska Australia inay go'aansadeen inay ciidanka Anzaga ugu biiraan si iska wax u qabsiga.
The opportunities are there to serve, but it was up to you how you went about it. You could either go to a place where you knew you'd get in, they didn't care, or you could lie about your ethnicity.
Fursado ayaa jiray si aad u adeegto, balse arrinku adiga ayuu kugu xidhnaa sida aad ku tagayso. Waxaa dhici karta inaad aado goob aad ogayd in aad ka mid noqon karto iyaga oon waxba fiirinin, ama waxaa laga yaabaa in aad eersato halka aad ka soo jeedo. Gary Oakley ayaa yiri ragga Aboriginalka iyo Islanderka ka soo jeeday waxa ay ugu biireen ciidanka sababa kala duwan oo ay ka mid ahayd in ay dhaqaale helaan.
Pay, love of country, probably also they thought after the war when they came back to Australia they would be seen in a different light.
Dhaqaale iyo wadan jacayl, dhabti sidoo kale waxa ay ka fikireen dagaalka kadib marka ay dib ugu soo noqdaan Australia inay u muuqan karaan si markii hore ka duwan. Waad ogtahay ma aanan ahayn muwaadiniin, sidaa darteed waxay ka fikireen, buu yidhi, intaasi ay naga saacidaynayso in aan muwaadiniin noqono. Dadku waxa ay arkayaan in aan wax soo qabanay. Gray Oakley waxa uu rumaysan yahay in ay ahayd markii ugu horreysay ee dadka indigenousku ay sinaan helaan.
Once you're in uniform, you are basically in the majority accepted. When you're in the trenches, you don't care about the color or the religion of the bloke next to you.
Mar haddaad direyska xidhato, adigu waxa aad tahay si guud qof aqlabiyadu ay aqoonsatay. Marka aad ku jirta buuri dhufayska, ma danaynaysid, ayuu yidhi, midabka ama diinta qofka kugu xiga ama ka dambeeya. Waxa aad danaynayso, ayuu yidhi, waa in uu dhabarkaaga ilaaliyo. Sidaas waxaad kula mid tahay dadka. Dhanka takoorka waxa ay sidoo kale saameyn ku yeelatay ciidanka Anzaga kuwooda ka soo jeeda dhanka Ruushka, sida ay sheegtay Dr. Elena Govar, ahna haweenay cilmi baariska jaamacadda qaranka ee Australia, ayaa sheegtay in ciidamada asalkoodu ka soo jeedo Ruushka ay halgan dheer u soo galeen in loo aqoonsado inay bulshada Australia ka mid ahaadaan.
In many cases they had nicknames because they didn't speak proper English. People treated them as...
Marar badan waxa ay lahaayeen naanaysyo, maxaa yeelay ma ayna ku hadli jirin, ayay tiri, Englishka si fiican. Dadku waxa ay ula mucaamali jireen sidii dad qariiba, dad shisheeye ah, balse mararka qaar waxa ay qaadanaysaa bilo oo ay si wada jira dadkaasi ay isaga barbar dagaalamaan si loo aqoonsado. Ciidamada Anzaga ee Ruushka ka soo jeeda waxa ay ahaayeen tirada ugu badan ee ku biirta ciidanka Imbaraatoriyadda Australia kadib marka laga reebo Britain, New Zealand iyo Canada, iyagoo ciidamadaasi ay weliba ka kala yimaadeen goobo kala duwan. Dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa waxa uu ahaa kii ugu saameynta badnaa dalka Australia marka laga eego dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay. In ka badan 60,000 ayaa ku dhimatay, halka 156,000 ay ku dhaawacmeen ama la xiray ama la dilay. Nasiib darro in badan oo dadkaasi ka mid ah markii ay dib ugu soo laabteen waddanka noloshoodu waxba iskama ayna bedelin. Rajadii ay ka qabeen dadka indigenouska ee Australianka inay kor u soo qaadaan kaalintooda ay kaga jiraan dhanka bulshada, taasi ma ayna dhicin ilaa laga gaadho 1949-kii, waqtigaas oo xanibaadii dhanka isdiiwaangelinta ee isirka ku dhisnayd la joojiyey.